You know what? This is my time. This is my session. And if you don't know, now you know. Nigga, na wokati, na momba gati, na songa bele nyuma dahima siludi. Napiga misele, hacha wapige kerele. Watani kuta bank, napiga vigele gele. Nongea kama bossi, tembea kama bossi. Back them zuli, yani them high crossy. Wengine swataki, watani pa mikosi. Wengine swataki, wana retaga nukta. Alafu niko fulu, sina hata stressi. Fulu confidence kama gali ya purisi. Mnyamwezi kama bigi, mnyamwezi kama nasi. Maeta kibao, badu si wapi nafasi. Na rifle ime change, ni fulu surprise. Na make head grind, mandoga mtu ya kazi. Wapu wa mabawa, magotown wa mabawa. Magotown chat nafanya wanapagawa. Swa swaga siko on, kana toka Campton. Gucci mabasaje, look at home, I look return. Wananita boss, I'm the motherfucking don. Kama nipse hafu, this is my mala song. I do my thing now, wanna feel in my song. Nikiwa boost, na vipiti kama Python. Now I pick a knockout, Mike Tyson. Latino brother, yes, I'm the champion. You can't stop on my way to the success. I can't deny Jah is my witness. Eh, who Jah bless? Eh, who Jah bless? No one cares.